Jamana kuntigi, an bɛ Argentine yan, Amérique, Canada ani Mexique ye u bolonɔ bila yamaruya sɛbɛn dɔ si feere ni sanni sira fɛ NAFTA.
Awɔ, o don.
Bolimafɛn baarakɛlaw kan ani bolimafɛn minɛnw. Yalima o bɛna gɛlɛya min wulilen don Amérique jamana kɔnɔ GM moteur mɔgɔw fɛ mun kɛra sababu ye ka maa 14,000 ka baarako dabila.
O fana dɔrɔn tɛ, a gafe bɛna to bolimafɛn dilanni cakɛda bɛ to jamana kɔnɔ. Ne yɛrɛ ka laɲini dɔ min bɛ nisɔndiya kosɛbɛ o ye dilanfɛnw ani bolimafɛn cakɛdaw i n'a fɔ komi baarakɛdaw ani izinu ne t'a fɛ u ka Amérique jamana bila. Ka gɛlɛn ma kosɛbɛ. O kama u tɛna Amérique jamana bila. Ne hakilina na ni gafe kura nafamayɔrɔ ni n bɛ a wele USMCA Amérique, Mexico ani Canada a kunba ni bolonɔ bilala a la a tɛna a cakɛda fosi lata fan wɛrɛ la. An bena a gafe laɲini lata wasaden bulonba la fɔlɔ. Ni a laɲini tɛmɛna ne fɛ a be bɛrɛnbɛ. O bena kɛ waleya ɲuman ye. Ni a ma ɲɛ sɔrɔ fana an be an lafasa ni min be an bolo nin waatini na.
As you call out China as
in a foreign jamana wule cogo mina jamana nununa munun be ka Ameriki bone kumana temestra ostrofe jefe farafina naga koroyan fana ube ka femba u glan Pakistan ube ka haklina nyuma osoro fere strafe ube ku ka warla bara Panama ani Amerik Latin mumba ira ka fo shin jamana be ka surunya Amerik la fen jamana walma edaleno shin gani wuli ka joina jie konowa I jorolendo wa.
Well, I think they're going aywa, to have
nefe utuna nafolo basro ina fɔ ka tɛmɛ nafolo min bɛ u bolo sisan. Katugu ne ye gafe min boloda n'i y'a mafilɛ sisan nɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la 25 la dolari wari miliyari 250 de bɛ an bolo kɔrɔ. O kɔrɔ ye an bɛna miliyari caman ladon sigimayɔrɔ fila tuguni. O tun tɛna se ka waleya jamanatigi kɔrɔsi bolo ka da kan ani fana min bɛ senna Chine jamana la. Ne t'a fɛ k'a ko boloda nka u tɛ sen ɲuman kan i n'a fɔ fɔlɔ la. Ne fɛ an bɛ ka fasa ye.
We are now a much bigger economy than China.